horta waxaan bedela wax la yiraahdo tone the top shaqaalahan badooda ku analysis shaqeynay ku badan waa lagu daray almost 980 permanent staff ala qoray last 5 years laakiin badidood waa ku analysis shaqeynay dibkayna ima haynin marka systemka bini'aadanka waxa weeyaan horta maxay dawladdu u jirtaa haddii qof walba sharci uu raacayo police loo baahnin haddii nin walba uu ilay ka cabsanaayo oo nin dambi galaba aad jirin wax laynaba aad jirin maxkamad loo baahnaadeen police looma baahnaadeen waxay badan loo baahnaa ajro marka sida ay bulshada dhaqan u leedahay ay systemkana dhaqan u leeyahay organizational culture wax weyn oo halaab waa organizational culture dadkii waxaad moodaa qof walba in la dhahay haddii labadan sano taajir waayda marka boobki systemki boobka hay feeds itself waxyaaba aan gooyay sheegay dhageysto training aan la aadin oo Kenya School of Government ayu qof soo qornay 300 kun workshop aan la aadin aan la soo qornay laga yaabo workshop ku haadi 10 qof 40 qof ka kalim gareeyni markii lacag imaado meeshan jaamacadda waxa jir jiray wax la opening ceremony markii rashiin markii dadka kale qaatal dhaw oo isku riixi jiray opening ceremony kala taa admission shaqaalaha faylashoodu tafaylashoodu wataan qof walba allowance uu raadinayo albaabki waxaan amray wasiirkayga finance ee chief of sa qofkii shaqaalaha faylkiisa wataa laga jeexo wax walba ku qornaadeen waa jeexina faylkan nidaam ku imaado chief of sa ka soo saar gareeyo messages ajiro oo qoran messages clerk ajiro hal soo gudbi finance allo hal soo keeno details kana lagu soo gudbiyo systemka laakiin marka imaado allowance la bixinaa nin walba account isa lagu lacag laakiin haddii allowance kas jeenin u san ahayn aniga ma qabsanaayo shaqaalahaasi waxaan qabsanaa chief of sa alfaada so it's up to the chief of sa to ensure wixii saxiixa wax jirinaay ayeen claim la sameeyno leeyahay hebel aroos socde claim aan u sameeyno maxaan ninkan guurka bilaaba wixiisa wax maarad xaraan uu bilaabaysa ma noo imaado gargar ma qad qof haduu meel u bixi rabo oo dantiis uu leeyahay waxa leeyahay een konton literosalide mise boqol literosalide aan qofka u qorno this is the culture we have to stop because ma hayna lacagtas lacagta inay muuqato wax qabata ay noqoto waa inaan waxa joojino laakiin waxaan isku dayna key allowance soo qabto shaqo soo qabto genuine in allowance kiisino key xoolo soo duraayo dhaqtar baxayo maarkii doing work so clean system system haduusan clean ahayn clean waxaad ku noqonaa the basics.